Bedcastle.
ZambiMusicBlog.co.
T-Ace. Mizzy.
Nazio.
Crayster.
Nazio.
Contrary, doing it different.
Naziona ine mpamvu zano, naziona ine lelo. Ambuye ezi mpamvu zano moyo wanga. Naziona ine mpamvu zano, naziona ine lelo. Ambuye ezi mpamvu zano pa moyo wanga. Naziona ine mpamvu zanu, naziona ine lelo. Ambuye izi mpamvu zanu pa moyo wanga.
I've seen your power, mulungu wakumwambe. Ndine uja mundu wene bantu benzo kambe. Ati vizamu kanga, yonse bakani lange. Bani wona neka noti na mulungu wange. Siva ziva, he who lives in me, yes. It's bigger than the one who's in this place. I feel unique in a kuzimvela clever. Chifuka yonse ni mayendela mu favor. Nima ona munga ni kutentau. Kumitasha pope mpila ndiawa mau. Siya fikapo to describe how I'm grateful. I love you Jehovah, you are faithful.
Naziona ine mpamvu zanu, naziona ine lelo. Ambuye ezi mpamvu zanu moyo wanga. Naziona ine mpamvu zanu, naziona ine lelo. Ambuye ezi mpamvu zanu pa moyo wanga. Naziona ine mpamvu zanu, naziona ine lelo. Ambuye ezi mpamvu zanu pa moyo wanga.
Mutima kwa imwe na pasa. Hakuna watata wa shemi. With him, I'm doing it.
Nazi ona mpamvu zanu Jehova. Pazo ulo ikose bwanji muma sova. Your blessings and mercies, grace vita ikila. Dear reason ilelo ni miimbila. Pampamvu chikondi na chifundo chanu thank you. Niziba muni konda na ine I love you.
Nazi ona ine mpamvu zanu, nazi ona ine lelo. Ezi mpamvu zanu moyo wanga. Naziona ine mpamvu zanu, naziona ine lelo. Ambuye ezi mpamvu zanu pa moyo wanga. Naziona ine mpamvu zanu, naziona ine lelo. Ambuye ezi mpamvu zanu pa moyo wanga.
ZambiMusicBlog.co.